kufuata uko nalia, kutaka wako msamaha baby, ila we ukanichunia, si ulitaka mini dedi, ulitingisha kiberi titi titi titi, ndonesha kudili titi titi titi, nipo gado nipo fi titi titi titi, adundi kati titi titi, asema ushachukua noma chebo. Zango na baby unatukata stimu, jieshimu we, usijitie ndimu, ebu niache kidogo napewa vitu adimu, nabembelezo kama malo, nina upikia masalo, dume la shoka si barubaro, na ukitisha kwa mtaro, ulitingisha kiberi titi titi titi, ndonesha kudili titi titi titi, nipo gado nipo fi titi titi titi, adundi kati titi titi, asema ushachukua noma.